maamulka degmada Baydhabo kormeerka Seedi waday moosoo loo kheergeliyay xaafad Horseed gaar ahaan xaafada Guday ee magaalada Baydhabo walibana mas'uuliyiinta kormeerka Kaseeti wadooyinka moosoo horka hayay gudoomiyaha degmada Baydhabo waana duq magaalada Baydhabo mudane Abdullahi Ali Watin oo weheli ayeng agaasimaha waxa dhulka dawladda hoose ee degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha xaafada Horseed shacabka degan xaafada Horseed gaar ahaan xaafada Guday yana ku dhawaa sidii aan danayaan kormeerka maamulka degmada
ee horan majarjan jidii oo soo wiin oo isku goyn way bulshada gaadiidka majarjan shaqada fayl way basilidkan ku qabaday ee eedan ka faraasnimo taasna way isku leeyahay bulshada ka shaqaytii in koray way gudoomiyaha afada gudoomiyaha degmada fudi way balaayday eedan ma santiin tan in gusi fayl oo jidkii libinay oo shaqada fayl ku qabaday oo koray way banter loog ila saaray yaan way baydan suugan
dibkoona afadoon ka gabnay waliba ahaa roob roob ku biya ka aruray biyoogi markay ka aruraan guriyalka kulliye guriyalka feedaan ka saadeen waliba ahaan faa'iidooyinka ka helnay waliba ahaa tawaab inis gudubayna inis dareerowki walwalba oo ka yanagay
xaafadan siisan horeeban ogaayteen oo misa lanka ku warahay in badan buugiyo jidid la maraw mooda lahay xaafadan alxamdulillaah geeg may balena alxamdulillaah thumma alxamdulillaah thumma alxamdulillaah lana ilaahay eedeedan kama hadiyaan wuluu markoor u dhibsadaani markoor arriiri haayti geek ilaahay may banin suurta geliyay in xaafad dhan waasaayta jiirteedii isguusu badan leeyno lan wel meeli fadaw ka maraw yaa ilaahay diin suurta geliyay ilaahay nuhuji may baa sadaane gudoomiyaha degmada ka sadaane ana markoor maadaama garowinaniisi marla maad in marsidaad ka sadaane jiirteedii oo salaam bileedi ene diwaawayn aniga kusoobi
dhinaca kale gaasimaha waa hadda dhulka dawladda hoose ee degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha xaafada Horseedna ku dhawahay ujeedka kormeerka uu soo horkahay gudoomiyaha degmada Baydhabo
aan wadooyinkan walku guuleysidi si siinbogdin goday leeraay dowka joogenta saameen siinbogdin Baydhabo 10 ka xaafadood meelanka saameen badanaayti ee xaafada Horseed goday hayti ee marka la fiiri in badan balan naqshad laga fiirimay la qorsheeyay gudoomiyaha degmada iyo anay dawladda hoos ad gudoomiyaha degmada ka saray may qorsheeyna intii anay wadooyin ka bi balan landidi la suubi la hormari bulshada meel deganta ayaa gudoomiyaha degmada ilaami bulshadii aan la kooyni bulshadina ogolaati wadooyinkan geeki sin argaasan samahayn meel la maro malayn guriyaska dhignaayeen arriir yahay biyo meel maraayeen malayn guday leera jeri marka tigeeka hormara maayna dareemaha in si siin baraga haytan ee wadooyin oo may ka soo binay oo sagaal wad isguuyas ya ka soo binay wadooyinkaas ay saatu gudoomiyaha degmada nin sheegi si loo hormari lahay wadooygaas si loo korlan ka gaado lahay loo hormari lahay gudoomiyaha degmada hadda nin sheegi may lanaha marlamaad in marsidaad meen naga ma hadnagay gudoomiyaha degmada ma hada kale in gudigi ka shageey oo barnaamijkan ka shageey
hadii uu maayna dawladda hoose gaar ahaan waaxda dhulka meelasay meelan gubaday ay weel ku goobday shaqadaaga lagu goobday howlki ma lahayn hal wada ma lahayn dadkii oo biyo deerin hata meel lagu deero luway silinka gurmado luway oo la raayisa bulshada sayida dhabanka gabti wada miye hela alxamdulillaah geek weel in hirgalay inuu sagaal wada oo isguuyeen kun kubiin oo bulshadii lankasta gurishii hordhis jidmara gargaarka degdegda ah oo sahla ambalaas tan gal korto oo adeegyada bulshada oo dhan maana si dhameystiran ka kooyaan oo koronto la biila yaa alxamdulillaah geeka saasogal gudoomiyaha degmada aragtis oo ay tahay in bulshadu maana dhibaatooyinka ka nool walu ku beddelana saasogal in hirgali alxamdulillaah way rajaynaha wadooyinka aad la binaayna in sidanka dhaqsi ah badan la dhista oo way leeyahay isla walu ku goobado oo access sidii hadii isuu saatay ku seefay lahaadana rajayna saasogal xaafado kale oo magaalada Baydhabo ka yaalan oo wili wadan lahayna qorshagaana way tahay in wadu ku biina oo wadooyinka soo bina oo way leeyahay isla adeeg iyo helan marka lan dadku ma ka koowad oo wadada la suubiyo oo kale macnaha kasto dhibsadaayaan way leeyahay isla challenge badan hadii in kiisha ku kooya laakiin markii walaal la suubina ku baad siisi maraga ay tahay tan dadkii oo daraadeen macnaha dhibaato badan in kiisha uu noqon kulukulumaay hadana geeka ma hadnaga hayaan taas way ku tusaysaa macnaha muhiimadda wadada iyo la tahay iyo aragan oo kuma hadnagen